meeshan bal hadda aan mar kale ku dayo gabaygii ahaa boqasho ereyahan hadda ka xasuustay runtii gabadhkii qowqowna da-ay sahankii guureeyey gebiyanagaadiga mid weynuu gudoonsade gobanibaada way sheegayaan garanna mayaane gafarkan la jiiday nina gofka lagu tuuray gunta haragay jexen daruur gedooga loo saaray gaajada khamaamaysa wow gardayn iyo ceebe farda guul arooriya qobkani lama kala geyn farda guul arooriya qobkani lama kala geyn migodob bihumayso waridiyo ceed la ganacaysto migaban goobiinayso wado laaska gurinayso gabayadan kusoo sheegi jiray gool xawariyoobi iyo guguuliyii faaliyo baalogaysigoy garnaqsi baa intan kuugu daray geed ka fara weyne miyaan kala gabsaday maxagiila garan weyde halkaaduba galaydiyeyin ba waa laga gadoomaaye dadku umaba guuraan dhankaa digidiga u tahayeen ninta kugu gafaysaada way kaa garhelayaane goray iyadoo ciyaartaa lugtay geliga mooyaane inayna meesha geyn inta kale sow ma garanaysin inta kugu gafaysaaba way kaa garhelayaan gorayadu ciyaarta lugtay geliga mooyaan inayna meesha geyn inta kale sow ma garanaysin kollay mooye sida loo gadiyay karaysadaadiya gargaariya gunaad ugu dartaa kii ku gowracaya sidii wuxuu gandaal ku sidaa daba gablaysaaya meelun baad ka gaasiran tihiin guul lahayn magaane gabagabada malihiinna kale waay gabadhayne miyaan kaala gabsaday nacagile garan weyde gabagaas gocashaa la dhihi jiray bal soo dayda nimankan sheegaya niman kaleba waa hayeen dadkan hadeed ka xasuustan saliga